face that anyone can wish to see.
Danny Dreadman.
Let me hear you scream.
Trapload Entertainment presents DJ Eddie Dreadman. Pick up your phone and call 07-41-25-6715.
Only you make me spontaneous. You make me feel courageous like a boom. Unanifanya niwe generous. Waka 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 waka.
Unanifanya singi, unanifanya riley. Tana it's so fancy, but we should go by me. Nina jeni yaho, madi mona ni time. Niko into you, nani ya doko malaini.
Alaka laka do, alaka laka do do do. Alaka laka do, alaka laka do do do. Alaka laka you. Papa tu pampu kini pa hat-trick. Nina lamba breakfast lunch and beer. Na nina wata kutu feeling. Unani tuliza mtu.
Unani fanya singi, unani fanya riley. Tana it's so fancy, wawezi kuni buy me.
In the back, let me flip it, get a buzz in your hat. I'ma tell you how to cause an attack. Timberland ladies love on the track. Love to get the ice pop champagne. Don't forget I used to ride on the train. When I bump it right, call my name. Go crazy in the mall with James. Don't cat not ill like me. Bring the women in the chill for free. Let me tell you, girl, don't try me. You better have ID.
You can bang.
New position. New position. Girl, a new position. New position. New position. New position.
And you want to hear a tune again? Somebody say, rah, 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 rah.
When I say pull up, you know what I mean.
Yalla new position every time me a dig it. Nike zima, washa buda chesa na nari ati. Buda chesa na nari. Nike zima, washa buda chesa na nari ati. Buda chesa na nari. Nike zima, washa buda chesa na nari ati. Buda chesa na nari. Nike zima, washa buda chesa na nari ati. Buda chesa na nari.
Shika jaba, shika mtoto dini babu. Tige mungu kwa nini ni hola gala.
Yeah.
Tige meza shiki onanga yani double chance. Mami do fisika unaranda kweka kweka. Shika jaba shika mtoto dini babla. Tige mungu kwa nini ni hola gala dance. Tige meza shiki onanga yani double chance. Mami do fisika unaranda kuna kweka bond. You can nikubeng.
New position. Girl, a new position. new position, new position, girl a new position. Nike zima, washa buda chesa na nari, ati, buda chesa na nari. Nike zima, washa buda chesa na nari, ati, buda chesa na nari.
Rada rada ni gani, tuingie ndani, juu misibane minajua uko honi. Janta ni janta dudundu inamata, ganja famane wale wajanja. Kushoto kulia wanachora namba saba, wana wanachora namba saba.
Shukri wagri, shukri wadi, ten 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 ten. Nasema shukri wagri, shukri wadi, ten ten ten. Katika, dondosa, natigyal, rombosa, rombosa. Kila mutu, rombosa.
Zima washa, buda chesa na nari, ati, buda chesa na nari. Meki zima washa, buda chesa na nari, ati, buda chesa na nari.
Mina washwa pabaya kiuchokozi ukinigusa gusa mihaya baby mzako mina washwa pabaya kiuchokozi ukinigusa gusa mihaya watu mtoko mihogo bichi koko nidekeze kitoto kachumbari kwa kiwiko. I wanna be solo. Baby, give me some more. Ziteke zangu isia. I wanna be solo. Na unifanye utakavyo. Baby, give me some more. Ziteke zangu isia.
Aibu. 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 Aibu.
Na waza imekwaje nimetumbukia kina kirefu mbele sioni jolove chumbani umentunukia kwenye bele gagara mtoni umeshika dara halo halo wako fala oyoyo sina sera oyoyo kesho shela. I wanna be solo na unifanye utakavyo baby give me some more. Ziteke zangu isia. I wanna be solo. Na unifanye utakavyo. Baby give me some more. Ziteke zangu isia.
Aibu. 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 Aibu.
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit. 07-41-25-67-15. The DJ who's got that party turned to a crime scene because the ladies have been fighting over him.
Tatema, yani kama umepigwa shoti. Tatema, ipe miganisho ya robe. Tatema,
yani kama vile generate.
Tatema, ipe miganisho ya robot. Tatema, ukutani hadi kwenye kochi. Tatema, kwenye giza. Tatema, yani kama umepigwa shoti. Tatema, ipe miganisho ya robot. Tatema, ukutani hadi kwenye kochi. Tatema, kwenye giza mama shika tochi. Kapaka kama noga, oh mama. Nakapandizi za buko, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah. Nakufa, oi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi. Konki, fire, moto, liquidi.
Ayo tende tatema, oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Aya tende tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Aya tende tetema,
oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Aya tende tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema. Tetema,
yani kama vile generator.
Tetema.
kama mwizi kakupiga ngata.
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta.
Tetema,
chini nikipuliza tarumbeta.
Asa woza, doza, keza shogoroza. Kufachali kama mende Maria Rose, Rose, tungili me goza. Tuende ni kupige nyembe.
Okay.
You make my mind go polo, polo, polo. Ukinuna tunye toro, toro, toro.
Sani pesa digi digi. You know ya digi digi. Funga kibinda mkwiji kwiji.
Siku nyonge ka digi digi.
Mama tetema, tipo tipo tetema. Mama tetema, aya tunde tetema. Mama tetema, shuka chini tetema. Mama tetema, aya tunde tetema. Mama tetema, tipo tetema.
That your girlfriend wants to hear. It's DJ DJ Eddie Dreadman.
Kwani Mungu alikuumba na material gani we? Ndani ya mishipa zako kuna damu gani yo? Hey hey hey. Una roho safi nyovyo kama pamba. Napendwa navyo ni papasa. Unavutia usiku na mchana wewe. You are my better half. Keep it down low, you are my full stop. Now I'm a better man. Before I met you, I was a bad man. Kenyo lifanya juzi juzi, come do it again. Che wako ya luli, come do it again. Embe dodo, embe dodo. Yangu embe dodo. Embe dodo, embe dodo. Embe dodo, embe dodo, yeah. Yangu embe dodo, embe dodo, embe dodo, yeah.
Sugar, 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 sugar.
We unafanya roho yangu yende bombastic, bombastic. Siwezi piga kona kona, you are fantastic, fantastic, yeah. You are me food to my soul. Baby, you are me sunshine. You're more than a silver na goro. You go to waka be you are sweeter than them. You got a killer figure hotter than them. Make me fly over them, coyote be sad than them. You make me want some more. Can you live on your juicy juicy? Come do it again. Che wakora luli, come do it again. Embe dodo, embe dodo. Yangu embe dodo. Embe dodo, embe dodo. Embe dodo, embe dodo. Yangu embe dodo.
Are you
lying? Kwenye darkness, kwenye kendo. Professional, waku handle. The way you get me to the angle. When you human being, I'm an angel. Kwenye darkness, kwenye darkness. When you handle, professional, waku handle. The way you get me to the angle. When you human being, I'm an angel. If you want to my heart, go, I give you baby carry go. Kidogo changu no chango, ongeza njonjo madogo. My sherry koko, kwa baridi ni pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa doto. My sherry koko, kwa baridi ni pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa doto. Paranawe, paranawe. I want to see you dancing. Paranawe, paranawe. I like the way you dancing. Paranawe.
Sokota, jicho lako lege lege linadondoka.
Nakuuliza,
hivi unakamota. Panga boy changa JJ yokocha.
Unamaliza.
Pretty girl, nasty. Nitasema sorry nikimbeza. Hata kama nyuma umepigwa pasi. Sura mbaya dawa yake make up. Uwe kiwembe, takula kiporo. Nimesha penda sijui kasoro. Jirembe, uwe mororo. Kama huna shepu vampi dodoro. If you want to my heart, I'll give you baby caribou.
yako Kompani tingi pedyo to Nundo ituange kokoto Pepu pepu kama mpoto
Paranawe Paranawe
I want to see you dance
Paranawe
Magitha, nimeingia club hivi Na kuna dema na cup easy Kwa phone kana ita cup easy Kwani mama, what's up bana Nika mshow na itwa
DJ Eddie
Na kuna vile umeni bamba Wait a letter, na ulete bill hapa Akadai kwani you think I don't jua you You can tell my friend who njima do Izo niruma sma, wachia gazeti We kwani kunwa in carpet Tonight I'm beba in new khaki bed This la lazima lizai mi bana Dunda eh
Ase tonight we are dunda
Dunda eh
Ase magialu ya dunda
Dunda eh
Ase tonight
Tonight we are dunda eh
Today
Dunda eh
Ase tonight we are dunda
Dunda eh
Ase magialu ya dunda
Dunda eh
Ase tonight
Night we are dunda eh
Oh yeah
Tonight we dunda Dunda eh
Kwenye mama medunga
Dunda eh
Night we are dunda
Dunda eh
They say he's only known to have the best of the best video mixes that anyone can wish to see. Speakers on. Turn this motherfucker up.
When you like what when you wanna fake, you lay when you mali separate. Maisha siyo lazima kudeti na fidenti Come on Kama ni gari poko ni mefunga break Na pendo langu kwa kuwali elezeki Koko si eki wala si fake Siko true indripina wale mbo freki Najua usho mizo mengi sana Usha kutana na maatreka Ila so mimi I am a good boy Wali shiriche zihisi za kupezi wangu Musha si poko kwa chokilia Chukia, ila so mimi I am a good boy I am a good boy I am a good boy, baby Don't call me lover boy Don't call me lover, lover, lover boy, baby Don't call me lover boy I am my innocent baby
Oh, dada day
Don't call me lover boy Don't call me lover boy, baby Don't call me lover boy I am my innocent baby
Oh, da, da, da.
No, baby Nalalia kunia sio kama napenda
No,
how come mpenzi wako wetu na mudumia Wengine wana kuja kumtumia I'm na love siku wizi wananunua Washenzi, bora wamalize na kutulia Wakimaliza waishi kukutangazia Eti yule binti situmemtumia
Walishiriche zihisi za kupenzi wangu Mwisho siku wako kwa chaukilia Mapenzi ukachukia Ila so mimi I am a good boy I am a good boy I am a good boy Good boy
Lover boy, don't call me lover, lover, lover boy, baby. Don't call me lover boy. I am my innocent baby.
Oh, da, da, da.
Don't call me lover boy.
Poka uchubua njiwa Peleka salamu Salamu zangu Misi na hali Naona mawingu Nyota nyota mwezi Kizungu zungu Hali so shwari Aki ya Mungu Nimesha zama kwenye penzi Mwenyeza sema nimepangawa Mwambia sinyewezi Where are you? Where are you? Where are you?
kutuma watu kina jose mbilini. Na hizo kauliza kitu ananikata maini. Anacheza karata tatu hata aniamini. Nimesha zama kwenye benzi.
nikopeshe na zidi speed. Usiniache baby, unipa piko la kigaidi. Asi mororo,
najua uko na mimi mpenzi.
Usijewefanya kiporo,
najua kuliachaka wezi.
Kwa mbali baby, kwanza kopeshe na zidi speed. Usiniache baby, utanipa piko la kigaidi.
Sijiwezi dawa ya busura yako.
Ebu nitoe majonzi, nijuze shida yako.
Shida yangu sijiwezi dawa ya busura yako.
Pana huwaga hakikosi mwisho. Oh, mwisho. Yanini kurumbana kukicha bila suluhisho. Oh, oh. Wenda kisichoridhiki, akilikisa ya nini tutoa nero. Nimepungukiwa kipi, mbona naishi, sinata kibalaro. Oh, na ule utwanda mapenzi kushinda na mina wewe. Ili uvumilia na sijaona tamaa. Sio kama siwezi kupata liye zaidi ya wewe. Ila hii dunia na najichunga sana. Tena nandika huu wimbo, sijipe moyo labda na kufikilia. Nataka iwe fimbo, mwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Nandika huu wimbo, usijipe moyo labda na kuwaza sana. Nataka iwe fimbo, mwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia.
Nishachoka, 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 wacho kweli ni kuambie.
Ni kukicha vijembe,
nishachoka,
dhara umaneno,
nishachoka,
umasimango,
nishachoka, wacho kweli ni kuambie.
Nimechoka na lina historia, madhara ya moto majivu. Mangapi niliyavumilia hadi nikakonda kwa wivu. Kidogo tajasho langu ulikidharau na kukinyanyasa. Utu thamani yangu ukasahau kisa anasa. Tafadhali mimi nishakuzoea, dharau mama yangu waje kukosea. Huaga navuta taswira ule utumwa wa penzi lako. Pakara jona tahira kuyaifadhi mabaya yako. Mchinginga pegi
una matilapa nikapenda.
Upepo kwenye begi
au majina niatenga.
Tena nandika uwimo, sijipe moyo labda na kufikilia. Nataka iwe fimbo, mwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Nandika uwimbo, usijipe moyo labda na kuwaza sana. Nataka iwe fimbo, mwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia.
Nishocho nawe, nishiwezi, oh siwezi. Acha nikueleze,
kicha vijembe,
nishikueleze.
Maneno
nishikueleze,
masimango
nishikueleze.
Kunichoka
nishikueleze.
Huyo manzi atekwe,
me squeeze and dagger. Press for me right, I'll rewind and ragga. Every girl I come around them, I fi call for the butter, butter, butter. Fresh and ready, so please so nobody girl right and steady. Girl body fit in a the tight off, and the way you bend your body up, girl you have been ready.
Nothing to never mind, Nicky chick I'm willing to hop up on your spine.
Cause I just wanna let you know I'm becoming pengine uniache nyumbani. Halimbrani unanipenda, peke yetu tutaishi kwenye dunia. Sikuwachi, pengine uniache. Thamani yako, thamani yako, uzuri wako.
0741-25-67-15.
Thamani yako, uzuri wako. Now you are mwenyewe, siku wachi pengine uniache wewe. Halimbrani unanipenda, peke yetu tutaishi kwenye dunia. Siku wachi pengine uniache.
Kakanumba masanja joti usiwe mbali nami. My darling, I need you love. Uwe nami, haki ya Mungu nakupenda. Nobody can show you love. Usiwamini ukisha wapa wanakwenda. Obasi jilegeze nikubebe mbongoni. Nikudekeze, nikutunze kama mboni. Wakija wapoteze, ifanye kama uwaoni. Kisha uniongeze, ulivofunzwa unyagoni. Oh baby, asa dansi nikone. Wabamijo, ululu femi. Oh baby, asa cheza nikone. Wabamijo, basi cheza na mimi. Moyo wangu waro paini, mchungu kiuziwa. Same mara sabini, uo mzungu sajalewa. Kependa chunga majini, kwenye ufungu pareniwa. Kumbate baridini, kwenye tundo kama njiwa. Moyo wangu nyama kutu sinije na kibiriti.
Asawe
penzi likageuka chuki, nyumba ikawa kibiti.
Asawe
nipatie vya kitandani, nipe paka kwenye kiti.
Asawe
ila siminge shetani, nawe kaja kukuchiti. Koba sijilekes nikubebe mgongoni. Kitandani nikoles kwa miuno ya kingoni. Kisha nibembeleze, irudisha utotoni. Weka mate niteleze kama nyoka pangoni. Oh baby, asante sikitoko. Oh wabanwecho, ululu feni. Oh baby, asa cheza nipone. Wabamijo, basi cheza na mimi.
Oh baby, ni roso tu fanane, ho con
waga kitoto nganga. Tell me, nikipita kupa mawazo. Oh baby, katina kutunuku mia mia. Kwa kitomi ni kandei, kwa moto baridi zikandei. Kama ruba ni gandei, tuwe wote. Ah come baby, come baby. Sumari kwa nyundo ni gongei. Oh Monday to Sunday.
Kwa chikitanda na chumia. Iyo kote kiona kwa juu chini na izamia. Iyo kote
sungura nipe karote marage sijazoea.
Iyo kote
na kunja kote na vandisho mori na chichemea. Oh yeah. Baby, baby.
Ukitoka kuoga nitenge ya moto moto. Singa moka kitenge, tutoke mtoko. Ah, boda kwa boda tuteme, chocho kwa chocho. Tena nikichoka ni bebe, ni kwako mtoto. Aye, rafuzi ya pemba rangi rangi. Nyule kihindi chambi chambi. Na cheza rafuko na bambi. Boko, boko.
Hey, refanta tupa penate. Viro shawe kwa gate. Tinga za kupiga shuti ni kudaki.
Kwa kichomi ni kande, kwa moto baridi zigande. Kama roba kugane, tuwe wote.
Ooh, yeah.
Oh, come baby, come baby. Sumari kwa nyundo kugonge. Oh, Monday to Sunday, I love you. Oh, basi. Iyo kote, so kwa bedi kwa kote. Kitanda na chumia. Iyo kote, kiyo na kwa juu.
Mususu ya sorondombo. Na bandole tulaguku. Kwa peluzi paka tumoro. Mambo iko huku. Penzi twalila kwa soro. Anipelekesha msobe msobe. Kama fuso la panda mlima. Na nilivyo fundi kuchelewesha. Kobe kobe, simpidu siko nzima nzima. Mkoroge sumu mune, mwenye vijiba vya roo. Yata watoka mapunye, mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wadune, ishapua yako. Itafune imu mune, ifike kunako. Oh baby, kushika kiuno tam, kikuchum chum tam. Kikukumbatia tamkolea benzi letu baby tam. Yani paka kisogoni tam. Tararara tam. Tamkolea baby tufanye wazi wazi watuone. Picha weka dipi na makopa kopa kapsheni. Baby walokosa kazi wanongoni. Wapandishe vipi wapumue kwa oksijeni. Waambie vimberu mberu sio penzi la mashaka. Tushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka. Waambie mimi beberu si jogola pasaka. Wanajisumbua kukunjandita watazeka haraka. Stili waya ananisugua. Kwa mabovu hanaga mbaya la zizi.
Shombovu
tena fundi mwaya, kazi anaijua.
My love, love
haijawahi kukwaya, yani kithi. Mkoroge sumu mune, mwenye vijiba vya roo. Yata watoka mapunye, mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune, ishapua yako. Itafune imu mune, ifike kunako. Oh baby, kushika kiuno tam. Kikuchum chum tam. Nikikukumbatia tam kolea. Benzi letu baby tam. Yani paka kisogoni tam. Tararara tam. Tam kolea.
Jack on the beat.
Amenimada na nakesha kwa church. Anakesha kwa church. Kazi nafanya na lala kwa bar. Nina lala kwa bar. Anakesha kwa church.
Anakesha kwa church.
Mina lala kwa bar. Kanyaga mbele na fata nyuma mimi si baki. Yeah, yeah, yeah. Ukiniona usinigeme. Mipango zangu sioneza shetani. Kazi sifanye ukanichoreani. Kazi sifanye ukanichoreani. Kazi sifanye ukanichoreani. Mungu baba nepanga mipango. Ring the alarm, ring the alarm. Mapenzi yangu kwako yamenoge. Kazi sifanye ukanichoreani. Mungu baba nepanga mipango. Ring the alarm, ring the alarm. Mapenzi yangu kwako yamenogea. Ring the alarm, ring the alarm. Mbavu yangu iliyofichwa imepatikana. Amenimada na nakesha kwa church.
Anakesha kwa church.
Kazi nafanya na lala kwa bar.
Mina lala kwa bar.
Anakesha kwa church.
Anakesha kwa church.
Mina lala kwa bar.
My banner,
and
you can make me sit down and sing this song. Da da da, you can make me feel like I do you wrong. Ja da ja, if you want them, I go give you more. Ja da ja, day to day, you go give me love. Sawa sawa, eh eh. Now if you walk on my bed, now my dude, wanna pack a wanna need a answer. Boy, I talk to you last day. One paka, one anita. Answer. Now see if you walk on my pants, now my. One paka, one anita. Answer. Kunde boy, I talk to you last day. One paka, one anita.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kujadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Mama.
Ainuka.
Baby shot them.
Aina ma.
Hey, hey, hey. Onyesha ulivofunzo. Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Ainama.
Hey, hey. Ruksa kutunza. So sura so shepu. Mini kimona tabani. Hivi sinura sepetu. Ama ni mwite jina gani. Baby gaya badikila. Mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Mamutu bakongo kabila. Madongo lunyamila. And she's so sweet vanilla. She the best in my mind.
Oh, oh, oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kujadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Mama.
Ainuka.
Baby shot them.
Aina ma.
Hey, hey, hey.
Ashika
kota. Onyesha ulivofunzo.
Aina ma.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Aina ma.
Hey, hey.
Ashika
kota. Ruksa kutunza.
Oya ga dem. Toto nya upoli. Anadhi macho mlegezo gololi. Katika game. Funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima.
Anda kirima.
Baby kirima. Kisima, kisima.
Mama kisima.
Naingia kisima. Nizame mpaka chini. Ebo, yani katoto kachafu kama bata. Na mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie simba kacharara. Anataka msambwanda kwa buku jeru. Aje.
Aina ma.
Let's get crazy.
Aina
ma. Baby shot them.
Aina ma.
Hey, hey, hey. Onyesha ulivofunga.
Aina ma.
Go down baby.
Katika.
Give it to them baby.
Katika.
Hey, hey, hey.
Katika.
Rusa kutuwaza.
Kinyonga ufukoni na mavumba lungundichi lina sumta yani bo 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 bo
kana niko shaga ro o o o. Yani nasimama de 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 de. Kakitingisha wo 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 wo. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. Zile za kibao kata. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. La 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 la. Katika, 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 katika,
yani katoto kami, kako ndingindi, kamekazika ndingindi, nyuma mbwi, kako mbwimbwimbwi, kana misifa shangingindi, nikavizia kitambo, leo kamena sachambo, kapakia na mgando, kajegeje karambo, kana michezo ngoma nisindi mbali zombe. Nami nampatia za buwani muogo aja ngombe. Leni kana niko shaga ro o o o. Paga nasi mama de 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 de. Kakitingisha wo 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 wo. Ola, ola tendea. Yani siwezi kutembea. Cheche vena cheche vena. Yani hadi nalegea.
Katika, 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 katika.
Maumivu na ugulia, mwiba ukizama na hisi mateso. Utamu na ngangania, ndizi kwa nyama na pata mchecheto. Na kuna nazi kwa mkongo jo, na unga mchuzi wa soto jo. Unula rosti rojo rojo, mikunjo flani wa bogo jo. Kibao kata tenteme teteme, kilingeni kuzama uchutame. Uwezi pata we mpaka usimame, haichagui mwembamba mnene.
Nikalaze kwa beti kitanda, nikachezeshe samba. Nakalibo na body kinanda, tunguli zimeni bamba.
Katika, 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 katika,
Trapo Entertainment presents katika, DJ katika, and Dreadman. Katika, pick up your phone katika, and call 07 41 25 67 15.